Combination sounds.
Mara ngapi nificha siri simedairi, na siku ngapi niketi chini nikisubiri.
Yeah.
Mama moyo mfupa una, usinyumize usije niwe na maumivu, na ushakata mizizi ya raha yangu, tena si cheki, ona sasa ni kilio tu. Nakulilia nimekuzoea wewe, na pendo lako linanipotea. Shakwenda paka Tanga, matibabu kutafuta dawa nirudie. Na mbona urudi, macho yangu ya kuona, usifanye kusudi gonjwa langu lipone. Ndani odari mama, kutu na shikatama, na usiku silali, yeah. Tulia, 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 baby, tulia.
Choka sana, isha kula ya mini.
Tulize.
Steki kuzunguka tena narithika na we.
Tulize.
Na we wangu. Wamemwaga chungu ndani ya pendo. Langu mimi ali, sitamu tena. Na nilivuangaika mpaka kupata. Sherie, hawakuniona. Bingu na ardhi najua. Viliona nilivo zurura. Pate kula leo.
Nimeamini maneno ni sumu, yalifanya mwondoki. Tamu imengeuka chungu, ili niteseke.
Ulipondoka, nilidhani nitazoea. Sana ogopa mapenzi.
Ikilala sekunde, mama sekunde. Ikiamka sekunde, kila mara sekunde. Naona sura ya
kifunde, kila mara.
Buka.
Yep.
Brand Mauzo, pop it. Kiba for real. Andre, pop it. Pasia Loso guitar, pop it.
Man water,
Kombinenga.